kanoka zinye vukulu.
Mana mwala kwa wanito zinabocho.
Kanoka zinye vukulu.
Mana mwala kwa wanito zinabocho.
Kanoka zinye vukulu.
Isankumila kekele. Naifu waya yitawo kwa kele. Me never give a damn. Wazina. Tafanya kusikati yo. Wazina. Eto tuna prazi yo. Wazina. Tafanya tuna yipago. Wazina. Me never give a damn. Ya right them. Wena chimba wa tomba wa. Because I will lose your position at the power. What you choose is that good of you. Sansa gets ever good at Tomulalu. When you go to let to see the Benga Zipa. And Joker, Zipa, come on, come on.
When I'm a one out, go when it does in a watch.
When I'm a senior who pull.
When I'm a one out, go when it does in a watch.
When I'm a senior who pull.
But there's some more Lamania to go to Mutamo and Sara Gamba make a long music if you're not to go with Jar. Have a man.
Sina, misana, sina, ologulo, sina, echiro, sina, kupichi, sina, mukilabu, sina, munju, sina, wabweru, sina, mutakisi, sina.
Wana mwala kwa wanito sina wacho.
Kanoka zinye vukulu.
Wana mwala kwa wanito sina wacho.
Kanoka zinye vukulu.
Wana mwala kwa wanito sina wacho.
Kanoka zinye vukulu.
Wana mwala kwa wanito sina wacho.
Kanoka zinye vukulu.
Debe chuwate cho, echi sisolo. Osinye buluji, debi nyoma. Bulika imba kapia kuka sokamu. Aka stamina waka sokamu. Owe dikenze bonda wabu zinamu. Koko finger bonda wabu zinamu. Olimo koko, meba kuta mako wakanyomesa. Jangune moka no ziniremo. Zina, 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 zina. Yongiru ziniremo. Zina, 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 zina.
Fenda boli queen dancer. Sangi duandi kingi dancer. Katika notu kasine baka mambia. Tueto rodwa polisi na maje. Afuruma wawelu kwa bakwa taido. Omusaga kwa batu shine paka ido. Jina, 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 jina.
Soko jije, soko jije, soko jije. Nejize yomo na tanda tuyena.
Wana mwala kwa wanita zina mocho.
Wana kazinye hukulu.
Wana mwala kwa wanita zina mocho.
Wana kazinye hukulu.
Wana mwala kwa wanita zina mocho.
Wana kazinye hukulu.
Zina, 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 zina.
Wana kazinye hukulu.
Jina, 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 jina.
Kumaja sina, misana sina, ologulo sina, echiro sina, kupichi sina, mukilabu sina, munju sina, wabweru sina, mutakisi sina. Sina, 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 jaku wabulu unji. Obulume utachuka gendo na wambu sound. Brrr. Boom, Audio Zone Music, Adiga Raga, a baby giant, Sibusagwa, hey, Ajaja Galaba, a million king, Ewe lady, police out to wako ye. Vacuum panda bitch kick master nga wangu chengele.